twalibo twali bamanyi mu byalabu era bangi tubakabya n'ebibimba bikka mu bire byaffe byakyuka nze tonenya wali musanguko watabangula obunga ebintu wabyonoona wandeka nkusekererwa olw'ebyo bye wannangiranga wayitawo mu ekyawo n'eddigiri olina naye oli mwana olwayo weneeraga musango ki ebyedda tozijukiza maneero kyattapya kati mpo bwabiri byagwa birowoozo byakyuka mulagajja bungoobwe wakutunda kati ono yandivuga waŋŋamba wankoowa nange nenkuta olifuna kasita tuli bangi nze neero esikulabye sifiibwa baŋŋambye openyanga mpiso nayo njagaza kyennyo bwe yagenda layidde nti ewange tolidda ewalaga bibadde bitya nga toyalawa bakyate bwe yali emmanyi obulungi nga nkulaba ongenderera zeeno gye wandeka banja bannwaniranga nayina londamu omu era kati yanfumbira ekagirirok' olaba omukwano kyankoleka bambita nkolusanye mirembe gyenziteero kati mpo bwabiri byagwa birowoozo byakyuka mulagajja bungoobwe wakutunda kati ono yandivuga waŋŋamba wankoowa nange nenkuta olifuna kasita tuli bangi nze neero esikulabye sifiibwa buli lwe mmala obudde naawe kirolowe wange wasange anyiga olindewubaka oliko mawanawe kundikula ekintu bwobanga okitadde kitero kyerabire labira ku bakyala banno abakuumi abaami baabwe bwe walowooza ebyobufumbo tinekuya kati mpo bwabiri byagwa birowoozo byakyuka mulagajja bubwobwe wakutunda kati ono yandevuga wankoma nange nekuta olifuna kasita tuli bangi nze neero esikulabye sifiibwa ne mu mutima sirina mu kifo kyo kakasa bakitwala omanya abaana ba wano balisha osuula babonna ero weesunga kusunza wa munno nga naawe bakubaza abaana banfunzafunza munnange nga balina ensonga nensalawo ntwale kyendabako ne mbakunsuubize kati mpo bwabiri byagwa birowoozo byakyuka mulagajja bungoobwe wakutunda kati ono yandevuga waŋŋamba wankoowa nange nenkuta olifuna kasita tuli bangi nze neero esikulabye sifiibwa Yes, if you are.